Yeah. Dibble 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 smalls. Box house music. Should I choose it? Don't you choose it? You know. Say you already know. Say you already know. Jump on the flow. Say you already know. Say you already know. Jump on the flow. Say you already know. Say you already know. Jump on the flow. Say you already know. Say you already know.
Chapo tumoro, soma lebo shadi Buda kaka lonzo, napita katikati Wengine ni magoro, wengine ni mabaki Wengine wani follow, wengine wani party Sio jiji na jangu, wana itika Nikito, warembo wengi, wana mwagika Wamejibeba, utada nibera sidika Na nikitoka, wana baki wamejazika Nikipika hao wengine, wana jipicha Na nikitema, wana baki wameaibika Wakihead, bado crowd inabambika Ukibaki umebreki, wezi saidika Saka chwani, mina saka mita Ndoma ana hawa rembo kwa ujianika Na siwezi jizuia kama simasika Ata wewe ukiito si utaitika
Say you already know, say you already know Jump on the flow Say you already know, say you already know Jump on the flow Say you already know, say you already know Jump on the flow Say you already know, say you already know
Wengine kwa video, wengine kwa picha Wengine mastudena, mimi ade teacher Wengine mashada, wengine kushikisha Wengine wameblaki, wengine kukatika Akili ka mzungu, ulimi kakiboko Usikule machungu, ulimi yangu soko Kazako ni migu, basi we ni poko Wali nitanga jibutangu niwe mtoto Wengine kiwa bamba, wako tu kwa kiti Wengine kiwa bamba, wana umiza simiti Mabraza, mabinti, wale wako miti Wengine kanisa, wengine usikiti Mojini daktari wanitisha dawa Kubwa acha mdomo wazi na kuwanga kawa Wana katika ngoma zangu mpaka kwa shawa Ukisikia jina jibu ni jina ya power
Say you already know, say you already know Jump on the flow Say you already know, say you already know Jump on the flow Say you already know, say you already know Jump on the flow Say you already know, say you already know
Ushe mkono, songa tunakichwa Nikifika kwa jukwa mapepo yote kuisha Kama mlango hutoshe, pita na dirisha Na kama ndani watoshe wa waki wakibisha Nindo rap G.O.D, nipe instrumento Shida kubwa Nairobi kusaka occupation Cheko vama MC, all over the nation Niwakulishe hepe, shinde kuni mention Ushe mkono, songa tunaweze Usimage jasho, skiza tuma punchline Ni mgori ni kidoka, makuta kwa pipeline Na wabigi wakitajwa, niko pale frontline Ni pepego utanipa mbaka migu Juma hali nimetoka wana nitanga jibu Dansa, enda chini mbaka flow kuharibu Madansa, ma MC, manze wote waidu
Say you already know, say you already know
Say you already
Jump on the flow
Say you already know,
say you already know
Say you already
Jump on the flow
Say you already know, say you already know
Jump on the flow
Say you already know, say you already know
Jump on the flow
Jump on the flow, jump on the flow, yo, let me see you dance, let me see you dance, let me see you dance, yo, make them dance and dun, da 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 da, black gun, da 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 da, black da 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 da, bang da da da, bang da da da, jibu smiles.